EDJ Havix. Follow on Facebook and Instagram at EDJ Havix.
Queremos com rádio universitário.
Tuiteshiro husa kuguza, tunaishi jira isu tu. Tuiteshiro husa kuguza, tuiteshiro husa kuguza, tunaishi jira isu tu. Não existe dia que quando sou a choque de liga, não campo de umbuza. Umbo,
pega logo pula wa ajabi. Wa ajabi, pega logo pula wa ajabi. Wa ajabi.
Pombe bado sitaki kudedi, nimepoteza figo maini na mashemegi. Na wacha pombe bado sitaki kudedi, nimepoteza figo maini na mashemegi. Kututu pombe twachocheza gidurai. Kututu pombe twachocheza gidurai. Tufumbe tutu wili unatekwa na
Na wona ito nani majinani
Havix.
Na wona ito nani majinani Adasa. Kamu nani dai itabidi umepapasa.
It's BDJ Havix. Follow on Facebook and Instagram at BDJ Havix.
Yo, that tune. Okay.
It's BDJ Havix, the Venom Spreader.
Dos Cas.
Una queja, una queja.
The Venom. What's up with him?
Una lewa, una lewa. Una queja, una queja.
Something. It's something.
Hi, yo, hi, yo, easy. Hi, yo, hi, yo, easy.
Oh, I was.
Hey yo, I was. Hey yo, I was.
Oh, I was.
Hey yo, I was.
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 Barakis and the mix.
Achu. Woza. Yo, gatun. Okay. Nikozon zimenyanya tu. Namadem kama watatu. Kila mtu anatatu. Akijipa kama tatu. Oh, IOS.
Nesema IOS.
Uyo jam bila makeup.
IOS.
Iyo pombe bila chesa.
IOS.
Iyo wera bila pesa.
IOS.
Iko sheda zime nyanyatu. Nina wanda zile vitu nina fanyatu. Joshi gazi kolabo ndiyo fajatu. Nita anzaje.
Nita anzaje.
Nita anzaje.
Nitoka.
Nita anzaje.
Nita anzaje.
Nita anzaje.
Achu.
I want to see. I want to see somebody. I want to feel. I want to feel somebody. I want to see. I want to see somebody. I want to feel. I want to feel somebody.
Sini simpo Dimpo, dimpo, dimpo Super hana dimpo Jigo, jigo, jigo Viku zina jigo Jigo, jigo, jigo Kweli huna jigo
Yeman Solisis MC Engineer Representing Fee VDJ Havix VDJ Havix You can call him on 0798 198 123 0798 198 123.
Black Market Records.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Kaka Jambungu ni shakti name, Ngoma ni kali shakti name. Kuruma, zogo we ni kwame. Lewa tuliza itikanye. Nina takia nani? Taki takia kuteka kina nani? Takia kutezesha na majirani. Taki takia ni takia ganji. Taki sifani.
Staki, staki nyama kasimbuzi. Wenye nimeshona nimetumia lil uzi. Calories, nezo. Kidunia wana claim up sick. That's wana jibunia hey dear. Beat iki drop in a beat hadi fear. Kauna die feature ma picha lipia. Just kidding. kuwasha mada kunyesha nimekili flow nimekili ego mwana wa ingo niko na renda kuna venye nitaka single chunga ho bro wengi wanakaa shimo kisha chimo kutoka tukijeli
taka chambungu ni shanti name ngoma ni kali shanti name kuruma zogo we ni kwame lewa tuliza itikanye ninatakia nani takitakia kuteka kina nani takia kuchezesha na majirani takitakia nitakia gaji taki sifani
Sikopio kanga weka sigino Sigino
Nikona taki ya kimama kinono kikona haria Haria yake na kereya skona makeria Sheria ni achini tokeni kitaka eni ya eni wet koma area Eriet koma heni a Maani za nini nani makasiriko Kavuta kama mikuja maliniko Kiko kikoro ndo tuanze makiko Kidogo kondiko kwa kodoro ya kiko
Chaka chambungu ni shanti name Ngoma ni kali shanti name Kuruma zogo we ni kwame Lewa tuliza itikanye Ninatakia nani Takitakia kuteka kina nani Takia kuchezeshwa na majirani Takitakia ni takia ganje Taki sifani
Kazi kwa daily mukwanga na do kam Supa ni keki mumu ita senior Mona Lisa Roisha jipa nikimlisha mboko of course you weaker hey. Mwizi ndo rende 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 kuchana Mziki ni genze na imeshinda ya jana Mfuko imeshona mtu tatu ni chama Situmekuja na njama mita moja alama Kazi kuganga kazi hapa kuroga Zangu zimenata nina igu imeshona Shika uyo dada na ukikosa na bonya Ati mbuzi ndo rende rende rende
Chaka chambungu ni shanti name Ngoma ni kali shanti name Kuruma zogo we ni kwame Lewa tuliza itikanye Ninatakia nani Takitakia kuteka kina nani Takia kuchezesho na majirani Takitakia ni takia ganji Taki sivani
Tunaoga tunarudi soko Na tukirudi tunachoma foto Kibe ni safi kumeja watoto So tumeoga tunarudi soko Soko tunarudi soko Soko tunarudi soko Soko tunarudi soko Soko tunarudi soko
Tumeoga nikarudi ai Anataka rings ka udi Alibeba hudi zangu like kumi mhuni Tabia zako ni duni
Juni hasla mystic shit
Chora leshtuka kumbe muski za kibe Na rege itasonga niko laki kama dube Ukwame unyonye unadai mini kupe
Soko tunarudi soko Soko tunarudi soko
Cha hizo niko na nyagi Hennessy King Fisher Johnny Walker Bangi za kachi kidhurai 44 Mto hato mechapa Wacha nikaoge nirudu kwa mtu hapa Na siku ringa mpendo na wa mama Wacha minka kule pesa za chama
Soko tunarudi soko
Before X already kumkwa na next Musha wa two time upatana na waresh High chance utapewa kama kuna come yes Nuke mless Tony why ganji sambono ni why stress Just kyo kiwa na ganji ni easy kuwa impress Ukichezo ni revenge una snack ni na mess
Soko tunarudi soko
Chocolate.
Yo, Wiley.
see. I'm looking for a brother who got hella pound. 079, baby, I'm a hammer, did you stop?
Bossy, bossy, godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the post G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Ayo, Sean.
Ayo. So when me spitty funny with it, maybe gal I get with it. Spitty funny with it, maybe gal I get. When me spitty funny with it, maybe gal I get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble, that's a trouble one. You give me something, now turn it around and bring it. You're pressing it back on and none if you push that button. My girl down, but I can't tame it. Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base. Step London and mid on edges. Is it?
Bullshit. It's BDJ Havix. Follow on Facebook and Instagram at EDJ Havix.
Uber chop chop. Kama soja bushi makes it clap clap. Hisa mosa ni kamanzi yako. Ai, venye ina slap kishash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, skiza. Everything you say has a consequence. Anatingisha ungedha nini effervescence. Manzi yako ye upeana na confidence. I'm jidena man, I feel like a classic man. Amekata tatu na bado wa bleki. Ni kama gari imeachilia breki. Na manyaru zitafanya mini kreki. Nikasupuka poa kakuna jegi. Ai, we, ai usidozle huyo mimi nina kam. Manze huku nje naitwa 1 minute man. Ati mi uboba tamona I demand. Depression ni kikikin manze ni takibani. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash.
Hey painting, hey what's your name ting? Unaza risk situfanye some tasting. Na mini chali straightforward, no dating. Semina jua unapenda phony. Hold the hold the hold. Kini pets with the mind. Show me show me show. Baby where you behind this? Miss kama wow baby his mata raus. Wezi batana nao mini ndovu. Hey bungo janina kitu. Sima kelele ndani ya tujani na jitu. Nani yenyewe umezoea za mwitu. Iki kupata utasikia niko kwa mavitu.
Wey, ai usidozle huyo mimi nina kama. Manze huku nje naitwa 1 minute man. Ati mi uboba tamona I demand. Depression ni kikikin manze ni takibani. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash.
Above the head.
Above the head.
Below the belly.
Below the belly.
Across the nipples.
Across the nipples.
Touch those nipples. Najipa mwenyewe. Leta pome tulewe. Kila mtu wapewe. Tulewe tulewe. Sina dola kini lazima pombe. Sherehe ibambi bila pombe. Hapa kwa bash tumelewa pombe. Pombe pombe pombe. Pombe pombe pombe. Shida nikilewa
pombe.
Na kuwa muongo sana. Shida nikilewa
pombe.
Naongea kizungu sana.
Allah.
Shida nikilewa demza watu ni waremu sana.
Pombe, leta pombe. Pombe, leta pombe. Swezi bila pombe. Leta pombe. Leta pombe. Pombe.
Haya, kila mtu kwa drink basi. Wewe kwa pita mbele yako. Kila mtu wako na pombe? Kila mtu wako na pombe? Twende basi. Above the head.
Above the head.
Below the belly.
Below the belly.
Across the nipples.
Across the nipples.
Smooch those nipples.
Mwah, mwah.
Smooch those nipples.
Mwah, mwah.
Now swagger that bugger.
Oh,
swagger that bugger.
Oh,
na wacha pombe till father notice. Eni na wacha pombe hadi budangu wa notice. Ukini patana kata mazi, apande nishike na uniyekele bangi.
Na wacha pombe bado sitaki kudedi, nimepoteza figo maini na mashemegi. Pombe lifanya niwe penki yenyeji, nilikunywanga jini kanilalishia jegi. kumbe sipendi, niweka pending mukuchu ni weekend no spending. Yani sitaki zo party misi attendi, na nani sinataki mtafuta namba za bedi. Kutu tupombe twachocheza kidurai, tupombe tutu wili unatekwa na masai. Ai, by chance na kutani warongai, na umepea na pai kwa lijitu halifai.
Na wacha pombe till father notice, yani na wacha pombe hadi budangu wa notice. Ukinipatana kata maji, afande nishike na uniekele bangi. Ai, na wacha pombe, na wacha pombe, na wacha pombe, akipombe nitakumiss. Ai, na wacha pombe, na wacha pombe, na wacha pombe. Kushman, baby wa magenge, sina nyegeza pombe anymore. Kwanzia Monday mimi na pombe is a no. Hata pombe kuje na thong si kati.
Hata ikuje bila
sitaki. Pombe imefanya si enjoy salo yangu. Saini na watoto wengi kuliko budangu. Ni mamimba tu, nikishalewa sifikiri ni mamimba tu. Wife atani hepa nisipowacha pombe. Nilipita chon kakotoa kwa kikombe. Mutinga ya pombe menifanya kibogoyo. Nilipigwa kidevu juu ya pombe ya uchoyo. Ah, pombe na gari nika stima na maji. Nilipita na kuku na mamusi za jirani. Pombe neza kukudanganya, imagine ilifanya nikateka kimama. Hey! Ai, na wacha pombe, na wacha pombe, na wacha pombe, akipombe nitakumiss. Ai, na wacha pombe, na wacha pombe, na wacha pombe.
Sikiza, na wacha pombe till further notice. Na wacha pombe madangu a notice. Mzinga moja napata siriosis. Sijakula nyama natapika ostrich. Usha waicheza PlayStation mlevi. Cristiano anaka Messi. Kona pad lakini siya period. Ukilewa kila demo if material. Sasa tumelewa sana, sio sana. Alejandro na wacha pombe till further notice.
Na wacha pombe till further notice. Yani na wacha pombe hadi budangu wa notice. Ukinipata na kata maji, afande nishike na uniekele bani.
Maisha ni yangu.
Ai, na wacha pombe.
Ushipika na yako.
Na wacha pombe.
Ameza kwangu.
Na wacha pombe.
Ushipika na kwako.
Akipombe nitakumi.
Nishipa mingwe.
Ai, na wacha pombe.
Nishipa mingwe.
Na wacha pombe.
Nishipa mingwe.
Na wacha pombe.
Nishipa mingwe.
Akipombe nitakumi.
Nishipa mingwe.
It's BDJ Havix. Follow on Facebook and Instagram at BDJ Havix.
Unataka mtu simple, humble, rich, young, dopeane number. Unataka mtu dark, light, tall, behe, tutafuta wa babas. Una plan feature yetu kumbe uko alone. Masha ni safari mina ride along. Nada minyo moke ni kujage form. Ama labdeo moke ni kujage home. Mina epombe siyezi onja, ai. Nakunya yote. Nakiamua kukupatia, ai. Chukua yote.
Byron, baby.
Maisha ni yangu. Weshugulika na yako. Napendeza kwangu. Weshugulika na kwako. Misi pangwingwe. Sipangwingwe.
Uda sipangwingwe.
Misi pangwingwe.
Sipangwingwe.
Misi pangwingwe.
Sipangwingwe.
Misi pangwingwe.
Pangwingwi, kijana ni gwiji. Utapangaje moro ya nakashilingi kwa wingi. Mafeelings za nini mini jangili kamili. Nasanya mambingi za matajiri wa mchini. Samahani, chaifubi mija za maziwa na madamu. Siku subi mini triumio watakwani. Kauni juu najifanya bombo ajatana. Nabiria na wapanga kama kangwa kasarani. Ama vijeti za kibiriti ndani ya box them. Wanga stishiki na get mabinti na wachok them. Washangwariti tusikie fiti ya zishop them. Cheza na mangox them.
Maisha ni yangu. Weshugulika na yako. Napendeza kwangu. Weshugulika na kwako. Misi pangungwe. Misi pangungwe. Misi pangungwe. Misi pangungwe.
Yeah man, so this is MC Engineer representing VDJ Havix. VDJ Havix. You can call him on 0798 198 123. 0798 198 123.
Bomekins. Check it. Benzi. Baby, happy girl, I really feel you. And I be looking at my life, man, I really need you. With all the other people in this world, I only see you. I see you blushing with your brown eyes, man, it's in my arm. I feed you with this love, with your feet back. Kiss you on my tongue, with your kiss back. Whatever I be cooking, you're my recipe. Cause every time you keep you on, man, you play me. Left, right, skin tight, with your hair nice. Hands on your body, man, till it's bedtime. No compromise, no kabona, ni pa head rush. Na te seka na ni, she make my head back. You're the apple of my eye, the cloud in my sky. Boys call me Bravo, cause baby girl you mine. I wanna spend some time in my time, cause she fine and she always over nine. Now baby nakupenda cause my heart is to die. Your touch is so electric and I always feel the vibe. Baby naku feel kabari dia July. To the tip of the bone, baby say walai. Mashallah, kumbuka first time. Tulipo kontura nikatiki those eyes. 745, you got pedi nina slide. Tena generali, napenda tumakali. Nakaku na baridi ni wawili wanakali. Chess ni ya vanilo, neza thani ni asali. Rangi ya thao, nikona pasele tetuani. Na wona ito nani, majinani adasa. Kamu na nidai, itabidi umepapasa. Come slow, baby, mina pendezo marasa. Pasona ni genjo, neza thani ye ni mrasta. We, babeba mona mission. Nakutaka leo, nakutaka imposition. Najwa kuna giza, pati kona night vision. Abdala iko armed, iko ready na munition.
Mungu yote hiki, kone kika kukuliza na madini. Kabila, kiyo kuni ya kisi ya mamini. Kami niso soke ni mkoto kwa kisi. Kwa kisi, 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 piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. 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 Piga luku kula mboto. Jumping na difuoto. Ni kama kuna joto. Vidole ni mangoto. Mangoto moto moto. Kwa mkono wa kushoto. Clack pong clack sami gang fiti shine. Mapati kwa wingi sijaomba ni za mine.
Lagunya delta
makati ziko fine. Kagwanda si origin don't waste my time.
Mi tell my man say tangulini ni parare mimi aje. Combatos jali sanse. Alafu pale IG wa kule update we. Daily ni kanisande. Maziwa mini na kajale. Luku nilipiga ngware. Utanipata na ingine tena after. Fighting niko freshi. Dhudha na majegi. Comrade unatiki. Kanero utaishi aje luku na yo haitesi.
Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. 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 Piga luku kula wa. Big baba ni na mambonya kila la. Lola tisho jinari na gwanda. Look fisa chuku parara ni swara. Luku diriba shingwe na mwagika silver. IG libo after vera pate mimba. Umedunga nini manaiki ya madidas. Pandisi ya matomi hill figure. Ebu smile for the camera. Nisafi juni first camera. Step out all white kama table salt. Mangoto minga disesi kwa na my fingers crossed. Uki step on my J sema Iza. Jikosh na toy sigarisa. Zero ngovo na zile fubuza Isa. Man I been fly kabla FB na Insta. Baba piga luku kula wa ajabi.
Kwa majina ni yani
wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi.
Nani kona marafiki
wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi.
Ni kuwa na marafiki
wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi.
Nakulewa na marafiki. Fura. Nikuwa na marafiki. Fura. Nikulewa na marafiki.
Kwa sherehe tumefika.
Sherehe tumefika.
Kwa sherehe tumefika.
Sherehe tumefika.
na marafiki furaha
mkono ya roho
lewa na marafiki
kombe power kombe power
leo naibua shati
shati
funge kwa kiuno
moto
lazima nitese lazima nitese majukumu ni shoto leo na mabeste lazima wanibebe
bebe
lazima wanibebe
bebe
I am happy today
so happy
I am happy today
so happy
sisi ni walevi
sisi ni walevi
tunapenda kamwe
nadia nadia Nina mapesa nimebarikiwa kina dada fura Zamu yetu tumeshafikiwa Basi tunywe tucheze pamoja Ona leo vile tunatesa Hizi tumbo na kilo sigoja Yani pati bila pressure Kina dada power Kina dada power Situli hustle tumepata pesa Kina dada mpo Leo ni kulewa hakuna kutekwa Kina dada mpo
Today. So happy
I am happy today
So happy
Check. Juicy sini walevi
Sisi ni walevi
Tunapenda kamnyweso
Tunapenda kamnyweso Fura Nikuwa na marafiki Fura Nikulewa na marafiki Fura
Kwa phone Eriko na Pamela likuwa Combination sumu mnajua Wakanibia simu nkoshua Nikanunua ya kishua Awajui bado ndovu niku Vile mitembea na kituku Kani simu nilinunu waku Wasketi waru vile sami nkoju Hawa niju Simama imara Wasikudima onyeshe ishara Wendo bezingu ambie kinara Sini kuhui na tujui mazwara
Akiwa lani Wakiuliza nakna nani Nakna nani Akia nani
Asi Asiwa lani
Wakiuliza nakna nani Nakna nani Akia nani
Asi Asiwa lani
Washo 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 ayy Rise to the challenge Washo 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 ayy Rise to the challenge
Wake up boss You know I'm the baddest Nina challenge Gusa niku kama take
Mina tupia foto pale insta Machizi washa bambika Tani mrembo bila filter Lazima watahitika Leo tunapakua Mavideo tukichakatua Na bandika bandua Mchezo na ujua
Wakiuliza nakna nani Nakna nani Akia nani
Isi Asiwa lani
Wakiuliza nakna nani Nakna nani Akia nani
isi Asiwa lani
Washo 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 washo
I'm happy Jana kalikuwa kamenuka Kitu zake likuwa mepak Manze nilikuwa nimeshtuka Lakini leo bibi ame relax Ame nisamehe juya jana Klande alipiga kama tumelala Meza leo tunenda ulevi Lobster kiku risk Leo nacheza chini juu Oh please Usinyari bie mboja Leo nasikia tufiti Lobster ki umkiti Usiniaribia mboda Ile umesikia kunihusu Usiniambia jo pia kuhusu Ai, ai Umeingia WhatsApp Kuna nini WhatsApp Weingia WhatsApp We Usitume message ya ufala Leo staki kwa na mudumbaya ufala itasukishia sana. Kwanza vile leo kumenice mbaya, usiniharibie muda. Kwenye nilipeleka mapipa, wamepiga simu wamesema wana haya. So please
London.
It's DJ Havix. Follow on Facebook and Instagram at EDJ Havix.
Tukate maji leo, unywe mpaka ulewe. Ni siku yako leo, happy birthday wewe. Tukate maji leo, unywe mpaka ulewe. Ni siku yako leo,
siku ya kuzaliwa ni majaliwa. Unataka tei ama tumwage maziwa? Achilia njiwa na teuta mwagiwa. Nina roho safi mienendo zangu piwa. Sijifanye savage keki utatiwa. Dishi iko fiu so jom kujafiwa. Liwe liwalo mti jo uangakiwa. Mida ya saa sita shuri analipuliwa. Na niko gauge, niko zangalewa. Leo ni bash yangu, kila mtu pewa. Kila mtu keyo mikono juu ya hewa. Juu ya track marathon mbuzi tumelewa.
Happy birthday wewe. Tukate maji leo, unywe mpaka ulewe. Ni siku yako leo, happy birthday wewe. Tukate maji leo, unywe mpaka ulewe. Ni siku yako leo.
Kama una maji mwagia, kama una pombe mwagia, kama una soda mwagia, mwagia, mwagia. Kama una maji mwagia, kama una pombe mwagia, kama una soda mwagia, mwagia.
Maru alipanda reso sana, ye kwenda roni kazalio. Kwetu kuna kabaridi sana, staki maji leo kumwagio. Luku white njiwa hadi kukupatiwa. Msupa amekamu kwa bash tu kukatiwa. Takawa ni jui pale status nasifiwa. Mzinga kikatika ni kupate zimeshika. Aya saa skiza, uskule food ka unajua utatapika. Saa skiza, uskuje bash ka kurombosea na shida.
Happy birthday wewe, tukate maji leo, unywe mpaka ulewe. Ni siku yako leo, happy birthday wewe. Tukate maji leo, nakujua unywe mpaka ulewe. Ni siku yako leo.
Nipeperushwe juu, juu sana. Bendera yetu Kenya, ipeperushwe juu,
juu,
juu sana.
Trio mio,
sisi wa Kenya, tunawe.
Najivunia sana maneno young fresh and free. Niko huru, raia bar yang ni clean. Patriot before Mariga bebe Champions League.
Kaza mikundi bendera sipepe humbaka. Nasikia ripoti magari sinapita jumbaka.
Moja ni nguvu siuishiki arambe. Asma makuti mapaja ndo upate mkupaka. Kenya halisi, nasikia ifiche inonekana kwa raisi. Mboka inapigo fe inafando fle naishi. Chuta mbona vijana wakenga inchi.
Juu sana, bendera yetu Kenya, ipeperushwe juu,
juu,
juu sana,
sana.
Sisi wa Kenya, tunaweza,
tunaweza Kenya kuta na tena.
Tata madaraka tulisele. Proud proud hata siwezi eleza fili. Nando mana tulipiga shangwe na nderemo. Wazalendo tukasare vako za beberu. You are freedom fighter, niko free filanga. Checky around vile wa Kenya tumejipanga. Tunapendana kama ndugu tunajengana. Kushikana ndio mambo tunaduka wangwana.
Ipeperushwe juu, juu sana. Bendera yetu Kenya, ipeperushwe juu,
juu,
juu sana,
sana.
Sisi wa Kenya, tunawe.
Tunaweza Kenya kuta na tena. Naipeperushwe, naipeperushwe.
Rais Kenyatta alituletea uhuru Kenya. Rais Moi akatuletea maziwa ya Nyayo. Rais Kibaki akatuletea masomo ya bure. Rais Uhuru ametuletea maendeleo Kenya. Rais Uhuru akatuletea
ugatuzi Kenya.
Daima mimi Mkenya.
Oh, oh Kenya.
Naipenda Kenya.
Oh, oh Kenya.
Ipeperushwe juu,
sivyo kwa juu
Wakenya muko haje
Freshi Barida
Vichu na magongingo
Freshi Barida
Nataka kienyeji hako
Freshi Barida
Hamie ex wangu niko
Freshi Barida
Niko Freshi Barida
Ale Freshi Barida
Niko Freshi Barida
Ale Freshi Barida
Steve wana wambia don't drinks and drive Kwa nyumba don't beat usichape chape wife Last ni pole pole ukiforce ute die Goma iki baba nipatie high five Leo nikutilia kuna mambo na mzinga Mapinzi wananitaka aa mimi ninaringa Usilete asira juu bei ishapanda Steve o simple boy
Niko Freshi Barida
Katika, katika
Ka imekubamba
Katika, katika
Ka imekubamba
Katika, katika
Ka imekubamba
Katika, katika
Ka imekubamba
Wakenya muku haje
Freshi Barida
Vichu na magongingo
Freshi Barida
Nataka kienyeji hako
Freshi Barida
Hamie ex wangu niko
Freshi Barida
Wakenya muku haje
Freshi Barida
Vichu na magongingo
Freshi Barida
Nataka kienyeji hako
Freshi Barida
Hamie ex wangu niko
Freshi Barida
Hakuna miadarati tunelewa na chapati Bigia besa za kulize pati ni sangapi Nasikia muna ite ex wangu Na nikipata pesa nitambai ya gari Bibi ya wenyewe usimfinye macho Kuwa maminifu usipende mpango wakando Juu kikulacho kiunguoni wako Penda ule wako ako
Freshi Barida
Katika, katika
Ka imekubamba
Katika, katika
Ka imekubamba
Katika, katika
Ka imekubamba
Katika, katika
Ka imekubamba
Wakenya muko haje
Freshi Barida
Kuchuna na kongingo
Freshi Barida
Nataka kie nyeji hako
Freshi Barida
Hamie ekzongu niko
Freshi Barida
Wakenya muko haje
Hey, kwani bana science ngapi? Mefika mapema mejeza na fasi Mindo naanza wona maliza party Vile nimejaza meza njone sarakati
Nafikia we ni mkali na umetoka mashinani Jowe shabiki kwa ni uko ligi gani Pona wani njima kwa ni uko hali gani Pona wani njima kwa ni uko hali gani
Under influence of
alcohol Zime nibeba Zime kubeba Zime nibeba Zime kubeba
Tuendele Tuendele Tuendele
Design kama yonde Toka seka kwa sanse ukidai uko wunde
Ambia mwapsu wa nye nye kendo ni wafunze Venye mchora hizi anthem
Acha kiburi my friend na ukuche shule. Cheki fire ndani ya mistari zinachoma ka dragon. Nikona zangu tayari nataka size wako. Mystery nikiona ganji malitakuwa ni kwapo. Nifikie zenye ntaweza juku sota sidai. Nina instincts za marapa ndani ya jungle luku Africa. Nadini ni ya dready ndani ya taba na chuma big up na love kwa maras. Oya wota guana kuna venye nita give up bro na go panja. Hakuna chip, yudi ni KSF. Niko kwa league, yenye CGP mina hatu. Bado na walid, suprema siko kwa damu. Muka unanishuku na unadeku ni jaribu saa. Hakuna chip, yudi ni KSF. Niko kwa league, yenye CGP mina hatu. Bado na walid, suprema siko kwa damu. Muka unanishuku na unadeku ni jaribu saa. Nipe daka tano, tukaka tano. Nipe daka tano, tukaka tano. Nipe daka tano, tukaka tano. Nipe daka tano, tukaka tano.
Yo, it's the EDJ Havix. Follow on Facebook and Instagram at EDJ Havix.
Ayo Chino, you again?
Dasu wada, niwe maching ting. Pigwa riat kwa mnoko ni maching ting. Toka siyaka nikisel toka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni maching ting. Piga shifla, zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni maching ting. Anza guoko, toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni maching ting. Ini warena, kuliko chalis. Giz ringis, tenje ukidungis. Wana try this, niko za awadis. Migiringo neza nita grigadis. Sina tuki, nina shabre. Nimenjavu sina time ya kuzache. Na wachukua chukua ama namble. 411 wakifuti ama niplay. Toka James Taga na Matolboy. Nimekwaria Zoe Shankine na Imoy. Tunaseto karima tukibakisha mangoy. Tumenga duoriji wa menga na dumamboy.
Toka James Taga na Matolboy. Nimekwaria Zoe Shankine na Imoy. Tunaseto karima tukibakisha mangoy. Tumenga duoriji wa menga na dumamboy.
Dasu wada, niwe maching ting. Pigwa riat kwa mnoko ni maching ting. Toka siyaka nikisel toka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni maching ting. Piga shifla, zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni maching ting. Anza guoko, toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni maching ting. Chengerere ndo siunga danazo. Kuwa tokea majika lina kahasho. Nambetea kama zombie niko ting ting. Tukiwa icha mamula hini ring scene.
Ukileta za kule taku abandon.
Dachi dachi design na kutight. Miu wa mdachi design na kuchai. Aduwezi reason design umedry. Taka unariambe design dam swipe. Nyongolo unakwariwa kitu tight. Niba utangam all white. Ndakungam tutalinki next time.
Leo tunakunywa hadi tutoke kwa nyuzi.
Unadhani utaomoka juu kunywa kipombe na unye. Yushindanga kwa vikombe nishayuza ng'ombe. Haikuwa yangu batu lipata za pombe. Sitambui lebo bora nikunywe nilewe. Soberness nayo nilisikiaga na wewe. Vile kiu ya pombe yuni winda kama mwewe. Nipate isiolo niko makali na veve. Kani Ramadhan tunashikisha na tende. Tuite tukate maji tunakujadi na panga. Kinaelewe kalafu tunatanga tanga. Pombe ndo yufanyaga tunakuja matanga. Tika ununui pombe wesi rafiki wa dhati. Pesa ya muzinga sicha nganga na kamati. Tukisha nunua tunafutwa na umati. Mangati ya wanaga asanti. Nikipata 10k pants mahitaji. 95 maji keroche wanafawa nivalishe taji. Nikikosa pesa heri ni wachie simu. Nikikosa teineza toko na wazimu. Moja kwanza niche kifuliza limit. Ama tuze gas bora tusikie fiti. Manguna washalewa wanarombo sea viti. Mande tu mande tunasere tukimada repeat.
Leo tunakunywa hadi tutoke kwa news. Leo tunakunywa hadi tutoke kwa news. Mashirima kapombe atatusoma kwa news. Leo tunakunywa hadi tutoke kwa news. Mashirima kapombe atatusoma kwa news. Leo tunakunywa hadi tutoke kwa news.
Leo ni kulewa zikishika piganga shanayo. Pewa kidai tishalika ni kibao. Kwa bayesa kila choche na digida na anao. Na steady manager ni mtu si maradao. Step jamo me mbele mbini manyo songa kama zombi. Sinele siku miwinga kejani na magoti. Na situation inazafanya dini chome ploti. Rutejo nimesimama bila shati kando ya raya. Shatuka nana kwa news na nipombe. Record siku siwandisha na vikombe. Sindo wapigisha magoti kwa klabu tuombe. Sikonde deli ni mani nafanya tusoje kwa nikushika paku na kushuka. Baredu bora na shika ukuta pana ruka. Sumetisha mbono na shtuka. Na ni kama divo wote na dini metupa luga.
Leo tunakunywa hadi tutoke kwa news.
Leo
tunakunywa hadi tutoke kwa news.
Market Records. Ningware nimeamka na mimi nao takajua. Nishatumia punch na hata sijapumua. Siziringa na hii mwili juu ni maua. Demo unazeeka damu pesa unatambua. Ilikatia ulengo kwa kakubali man. Na sijazoea hivo. Siku muliza kayo kuanga na Charlie man. Juu sijazoea hivo. Umezoea hivi. Kucheza na matiti. Kuplay na ma big things. Kone paniko ni victim. Seti ni jealous na tibudo na bo. Seti ni wivu na tibudo na bo. Seti ni jealous na tibudo na bo. Seti ni wivu na tibudo na bo.
Nina kinyambis na kitashu mtakr. Ni Guzman ya ni madidi the man. Nina manchling na mangoto za kizintin. Matibia ni kiwa trace of this na. Mabaroda mi ukashi na kinyambis.
Wenye matiki ukidiki down nichi.
Na ukini praise exo bako yukoria ii. Ni kukufanya kadu mepachi kizintin. Na maayela wenye bomba.
Aje,
ni masi wando kubonga.
Aje,
na kauka na fiwe nyonga.
Aje,
kauka na fiwe nyonga.
Aje,
na kuonga ready ya kisabu mara utat. Kibir mukufanyia kama sutra. Uzga nipateka umibugda maluda aluta. Alafu kutia uba, mumonyesha. Chubansa chiva, yononyesha. Kuchange saliva, miumsho. Bile ameiva na roo inasema ni yetu ina prefer. Dema nite bro, mimi, 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 mimi guy mimi. Dema nite bro, mimi, 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 ndaka bang bros.
Ilikatia ulengo kwa kakubali man. Na sijazoea hivo.
Aje.
Siku muliza kayo kuanga na Charlie man. Juu sijazoea hivo.
Aje.
Nimezoea hivi.
Aje.
Kucheza na matiti.
Aje.
Kuplay na ma big things. Kone paniko ni victim.
Aje.
Ilikatia ulengo kwa kakubali man. Na sijazoea hivo.
Aje.
Siku muliza kayo kuanga na Charlie man. Juu sijazoea hivo.
Aje.
Nimezoea hivi.
Aje.
Kucheza na matiti.
Aje.
Kuplay na ma big things.
Aje.
Kona paniko ni victim.
Ngurwe. Na magedo tukiseti tundere. Leo tunachana adizambere. Itapedi akirol nikipuff. Dirty girl ukibounce on your back. Casper. Kuna mark yende round. Ha ha. Haga ya kucheza drum. Na matambla kwa hall kana dance. Kakitamba. Kwa nini kesho? Uliza murio hukudi?
Hukudi?
Kwa nini kesho? Uliza murio hukudi?
Okay, yo watagwa ni aje Johnny Hola kuna bees. Miuski zanga tu ganji siwaski. Cheki jamaa hini uganga nimechanganya na bidi. Cheki zo takataka si believe. Takataka kwako kwangu ni do. Na ukibeba tobacco beba lindom. Cheki fala meingia kaalia kidole cha kati. Kati na kuja kasima. Na dai beef makinika. Weni simba na una dark nikifika. Meni diva miutambua senyorita. Figa fine fine na Afrika.
Ilikatia ulengo kwa kakubali men. Na sitezoea hivo.
It's BDJ Havix. Follow on Facebook and Instagram at BDJ Havix.
Cheki fala mekam na mezuba na na cheki adi. Subari ya mambaru imekam na mecha. Subari ya mambaru imekam na mecha. Subari ya mambaru imekam na mecha. Cheki fala mekam na mezuba na na cheki adi. Subari ya mambaru imekam na mecha. Subari ya mambaru imekam na mecha. Subari ya mambaru imekam
na kinini kidurudu. Kam na kinini kibukudu. Kam na kinini kishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishish kamna kinini ki shh, shh. Kudu my guy, hisi toy siwa urush, na mina jienjoy tulua boom brush HK ya Michael, Uru clean na missy boys sina jongo, sina form, sina cheddar bila mbecha still machaji walichuna nje usuna mattress kwako, sema form munga mjinga, niko zone.
was curfew magiza niko busy shwari ting alikujia magizgiz. I'm sorry ili dim, I'm sorry ili medim, I'm sorry ili dim, I'm sorry ili medim, I'm sorry I Subaru na kam na mambaru wa mekrom zaidi ya mzinga na zile vitu wrong. Munga saboy ya pachom na mepong digitali jabakali shikisha na tosh. Maisha posh na maomre wa palen kana nkoch. Taxi na magego za ugoro zinawaka shinda touch za magwatch. Idhani mbaya lola mbota lola watch. Yeah yeah kwa idarasa mindo teacher mindo coach. Zime waka zime liet zime moch. Mbare ya gadeshe atunaka sheshe. Maybe tukudiokore na tukufanyage passion. Boom boom. Yeah 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 yeah. Yeah, yeah. Cheki fala mekam na mezuba na na cheki adi. Subaru ya mambaru imekam na meja. Subaru ya mambaru imekam na meja. Subaru ya mambaru imekam na meja. Cheki fala mekam na mezuba na na cheki adi. Subaru ya mambaru imekam na meja. Subaru ya mambaru imekam na meja. Subaru ya mambaru imekam na meja. Kam na kinini kipukuduku. Kam na kinini kipukuduku. Ali kam na kinini kipukudu. Kam na kinini kipukudu.
Zeo mshika zaki white boy. Akiwa madu ya riyomo na cock toy. Icho kidiu raisi kufanya winge kwa soil bro. Na kidiu ragudungwa na rock boy. Boy, atuitishi ruhusa kuguza. Tunaishi nchi raisu tundura. Na ukisnitch juu ya click kuna sundwa. Shock delete tunakam kuchunguza. Umbwa tinka umekam kutunyuria. Finger imekwama kwa trigger unabuya. Sikamu kiwa steam kautaki kupanguzwa ni genje. Njegi walikam kuwa tumo.
Alikam na kidudu tum tum. Kama hawamini uneza kugulum. Saizo chaba ni maini na kindukulu. Walifanya zote zishuke chini pungulu. Atiskade ame change. Atiskade ame change. Kwanu na expect ni fathia kiku bless. Ni mapupu bitch nigga manze kuva vest. Cheki josh josh. Hakuna raka manze tuapeleke most most. Chungo sipate baraka waseme ni wash wash. Lifanyo doji la kitu kwa mbosho. Kina waka popote umoroto. Matua tuwa msupa wako wakipewa kipoko.
Kuna bishara kwa na mbosho na ujomba. Alafu kikwabia badu na jamu. Sao na jamu. Kuna mbosho na mbosho.
Bono na jam, yo, amani vilu pendi jo.
Amo pendi jo.
Bono na jam,
bona sasa.
Bono na bonda no na jo, super kundu pendi jo. Seki, bono na jam,
bona si.
Amani vilu pendi jo.
Atuko na mafilo.
Bono na jam, bono na bonda no na jo, super kundu pendi jo. Niko na jokes, lo lazima ni kushow. Najuu napenda jokes, keti chidi ni kushow. Na kuingiza kwa box, alafu mini kuhost. Alafu ndani ya box, neza badilika fox. Nikuraruwe kama toast. Alafu nguare tuende coast. Mendole moro neza call. Kabe wako na kubondu kuchoreshe majokes. Bono na jam super na niko na crash mula. Tuende tusere na mamurio kuna bass juja. Kuna mashash kila kitu neza light kuja. Mimi shaku light sare vako zoyo boy kuja. Bono na jam. Yo, ama ni vilu trendy jokes.
Amo trendy jokes.
Bono na jam.
Bona sasa.
Bono na bonda na na jokes. Super kudu trendy jokes. Cheki, bono na jam.
Bona si.
Amani vilo pendi jo.
Atuko na mafilo.
Bono na jam.
Bona.
Bono na bonda na na jo. Super kwenye upendi jo.
Bono na jam. Kwani nini mekubo? Amani wende umejibo. Takula miti ama chipo. Aki walai mini tamu kachipo. Sinuano napenda jo. Minapenda ngamangu. Mindi ule more uneza call. Kaboy wakwa na kuponi kuchoreshe majokes. Bono na jam super na niko makash mula. Chwende tu serena mamorio wako bash juja. Kuna mashash kila kitu uneza like kuja. Mini shaku like sare vako za uwe boy kuja.
Bono na jam.
Bona.
Yo, amani vilu pendi jokes.
Amo pendi jokes.
Bono na jam.
Bona sasa.
Bono na bonda na na jokes. Super kundu pendi jokes. Seki, bono na jam.
Bona si.
Amani vilu pendi jokes.
Atuko na mafilo.
Bono na jam.
Bona. Ué, Marvin, hein?
Bye. Kauna weza, leo tunakesha. Pass me another, kauna weza. Besti ongeza, nikani December. Kauna weza, leo tunakesha. Pass me another, kauna weza. Besti ongeza, nikani December. Kauna weza, nipitie maji
majirani wanione. Niko na matiki na kamini koloni, in case ni tablets hadharani. Back left ni kizoza na mbogi, top deck na nimejaza pori. Ok, mbona una kaloni? Shika tako na ucontrol slowly, slowly. I know you know me, omi itakabaya, one and only. Mbona umejifunga, toa koti, pewa maji lakini sio hoi. TikTok, tiki tiki tok, ingiza, we watch a small talk. Big bump, utapenda back shot. We vosti, ebu ongeza shot. Kau naweza, leo tunakesha. Pass me another, kau naweza. Besti ongeza, nikani December. Kau naweza, leo tunakesha. Pass me another, kau naweza. Besti ongeza, nikani December. Kau naweza.
Mokwa nimekunoki, nikifantasize we ni mnoti. Na iyo tongue ring, njoti. Napenda iyo tattoo kwa paja. Nukipiga makofi na haga. Kama hivi ni kupeleke wa rosho. Pichome kishash, Colombo. Dim lights, tuingie vibe. Nataka nikulambe shingo, alafu niteremke kwa kiuno. Nikulambe katikati ya mgongo. Ah baby, no rush. Nikimaliza, si uta splash. Splash, splash. Chafua bedsheet, usi worry. Kesho nitazipeleka dobi.
Kau naweza, leo tunakesha.
Nibito,
Tanoboy Bonnie Mike.
Kau naweza, besti ongeza.
Dr. K,
take it. Na kumbuka mkini beba ufala. Sai kwa beat wanadai mini mnyama. Kam na tiri tutanigu ukitaka. Na ukileta zogo bado na kugota. Jutuli grow chumoja na maari. Wakwazali ni trust, wapiloli ni trust. Watatoli ni shoot lakini skumban. Walisema sita make it wala.
Jajami ni bless,
akiwa lie.
Madhami ni bless,
akiwa lie.
Sai narudisha thanks,
akiwa lie. Akiwa lie bado buda na furai.
Jajami ni bless, jajami ni bless. Jajami ni bless, mina go my place, yes. Jajami ni bless, jajami ni bless. Jajami ni bless, mina go my place, yes.
Siki, nakaza buti ngwere natoka kehuti. Sama huti niye pushe mina kula jasho langu. Sinanga kimbenye ikikuja ni maisha. Pole pole ndiyo mwendo na namini nitafika. Sizi piga nuruju ni mezi makipina. Yo ime hata na nazidi subiria. My youth sare chuki na tumedi tuki moja. Toku tuki mbao na tugime za disako. Spendi kuka idol, nasaka form. Dila kujituma, nasaka form. Spendi kuka idol, nasaka form. Dila kujituma,
nasaka form.
Jajami ni bless,
akiwa lie.
Madhami ni bless,
akiwa lie.
Sai narudisha thanks,
akiwa lie. Akiwa lie bado buda na furai.
Jajami ni bless, jajami ni bless. Jajami ni bless, mina go my place, yes.
HB DJ Havix. Follow on Facebook and Instagram at EDJ Havix.
Bandika, babandua. Aste aste kajegi na machua. Damu halua kakinipa mina uwa. Meza mate udeme na mapua. Kukuruku wa muka kumekucha. Boots ni luku na ukatagi makucha. Rupu rupu kwa wale kuninusha. Guns mandugu manduku kungusha. Vete ve, veteran. Kama veve na veveta. Nina rakete ya federa. Nasisongi na federa. Hasta la vista naendea yo sister. Na mkutanisha style za Batista. Na Mona Lisa nde muagarisa. Na kuata misa nkosa kanisa. Bandana ya Isa. Fresh cut bandana ya Isa. Bandana ya Isa. Niko fresh cut bandana ya Isa. Bandana ya Isa. Niko fresh cut bandana ya Isa. Bandana ya Isa. Fresh cut bandana ya Isa. Nkiwa high school kwa eto apudo. John Doe saa fizo niko ludo. Saa moja nsa kupitisha burungo. Fast body ndo alimfunza gama kumbo. Nkiwa 16 fuko gode 16. 17 koma things ndane 18. 18 kona daisha niko 19. 19 kila time ni 420.
420 yes. Na bado nime stand kama cross ya kanisa. Bado fresh kama bandana ya Isa. Wana nitambua, sitaji visa. Niko real, nime chill, sina speedy. Niko zone airborne, siko greedy. Mouth deep, Ebu ni jenge, wajue the real meaning of madenge. Vete, veteran, na wasi kudanganye cause I'm still the one. Vete, veteran, na wasi kudanganye cause I'm still the one.
Bandana ya Isa, fresh cut, bandana ya Isa. Bandana ya Isa, niko fresh cut, bandana ya Isa.
Baby, hello.
Bandana ya Isa, fresh cut, bandana ya Isa. Bandana ya Isa, niko fresh ka, bandana ya Isa.
Sinye madada kila klabu wakiruka kama panzi. Lyrics za Habib za wainua kama chupa ya Bakadi. Wachungu kali mao lakini watamka sukari. Alhamdulillah. Sinye madada wenye midomo nyekundu kama mabuyu, nataka kuwapiga busu. Niwaambie vile na wapena kama nyinyi ni ndugu. Na Isa linionya jua mamanzi kama nyinyi. Kama hatuna hatuli, ukinipa shishibi ninaruka vikingi, ukinipa ulimi mihusahau bibi. Kukupigania sishindi vile mama wewe huringi ndo nakutaka zaidi. Fresh kama
bandana ya Isa, fresh ka bandana ya Isa. Bandana ya Isa, niko fresh ka bandana ya Isa. Bandana ya Isa, fresh ka bandana ya Isa. Bandana ya Isa, niko fresh ka
ndakunywa jina ma whiskey. Lady say you keep what tipsy. No nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini. Ndakunywa jina ma whiskey. Lady say you keep what tipsy. No nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini.
Ndakunywa
jina ma whiskey. SpongeBob na Staga, tabia zilifanya mtoto chama kiona kada. Pia moja handa njugu karanga. Bado uko soba tumekunywa tangu jana. Kitenda wili
tega,
kitenda wili
tega.
Glass yangu ina kinywaji bila chesa. Na kunywa nini?
Jindo inaweza.
Alafu waiter weka vodoski kwa meza. Na sina cash nesa lipa na Mpesa. Ngaleta fine whiskey, ngaleta chesa. Ngasema napenda batoto ngaweza. Lala bukla ama kwa lodging. Gin ama whiskey. Lady say hey you kiwa tipsy. No nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini.
Tutakunywa
gin ama whiskey. Lady say hey you kiwa tipsy. No nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini.
Tutakunywa
gin ama whiskey.
Whiskey.
Ukiniona nite chairman,
chairman.
Pewa mbili. Ukiniona nite mhesh, pewa mbili. Tunanza polite na mvinyo. Tukiteremsha na kamino. Nikilewa miuku wa singo. Kunywa pombe tuanze kumingo. Kakuna tumbler tunatumia vikombe. Kuna vikombe tunatumia mikebe. Lazima tulewe. Itu nice na tupige makelele. Leo ni kutingika, ni kulewa. Leo ni kutingika. Tafuta za uba, usijali mzinga ndanunu. Tunapiga shere usiku mzima hadi tuone juu. Niko na swali niulize. Niulize. Niko na swali niulize. Niulize. Ni nini ukikunywa lazima ukunje sura?
Shots, shots.
Unataka mzinga ama unataka shots?
Shots.
Takunywa gin ama whiskey. Lady say hey you kiwa tipsy. No nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini.
Takunywa
gin ama whiskey.
Mtoto nyama kila place mfupa na kichwa tu. Hey, kichwa tu. Ati deep kama waiter. Hey, kichwa tu. Hey, kichwa tu.
Kouchami, inani toujami. Magoli ya nafunga na mwita kouchami. Fisi, fisi, pouchami. Nataka nigalie napenda sofa mi. Kitha inasonga unaitaji kujiachilia. Na nona nkoko mbali unaitaji kukamilia.
karibia nipata bure uhitajiki kuilipia malini safi na harufu inanukia onyesha kirangi na ficha tu kwenye kuona na moyo flani anagisha tunazichoma watazimwa zewai korona na moyo ilimshika gazeti na kapona go down the thing you mean it painting nataka singo gani je unataka dying na tunaendana this is kind of my thing check your whatsapp save it in a drop in
nina go down the thing super ni painting unapunga mali safi yonkwela vile una swing chivu cha nyuki kula za barda kusting me check your whatsapp na kuja ni mejipin
mtoto nyama kila place mfupa na kichwa tu ha hey kichwa tu ati team kama weta hey in kichwa tu ha hey kichwa tu
mina penda stamina, anataka mahinya yose manyama so nyama kanyama ni akima ametoka umoina, anataka itina akinipa vitu kundani anazama kwa kina
naigonga dakika, kasustisha pita supa na bakita, kagumzu kena chachisha singo za Jackie Chan, chizi na pokicha hamna kubakisha, seme mno ya nasafisha
go down the thing, jumini bang thing nataka singo gani, de unataka taiching na tunenana, this is kinda my thing check your whatsapp, save it
go down the thing super ni painting unapanga mali safi yonkwela bila una swing chivu cha nyuki kula za bada kusting me check your whatsapp na kuja ni mejipin bibi mikupe zenye el clasico kabla nkufungi lazima nchenge stingo nukia mlunje kaka dengue uskiyo na ima dude na pele pinto
uwewoje kwa uba nata kwanda uwezi fit nimeoda kontena joko box uwezi fit spinyonta uivo nina tise na covid joje daraka mwecho kwenye club njo umafit
go down the thing jumini peng ting nataka stingo gani je unataka taiching na tunendana this is kinda my thing check your whatsapp baby nime drop in
mina go down the thing sumani peng ting mwaka malisa pia kwela bila una
sing HD DJ Havoc. Follow on Facebook and Instagram at EDJ Havoc.
Jump it, jump it, jump it, jump it, jump it, jump it. Sisi doma jump it.
Big shout out to Vince on the beat jacket. I had to do this for the fans' sake. I don't get all this love on the fan page. And plus I kill it on a damn stage. Eating my competition like pancakes.
Ushoto ngo soi ni za bea ma jump it. Weni mrazi besti zako ni masansi. When he Bobby, where's he be shana na janjis? In fact, I blow my choke to us a lunches.
You hella done what you think, it's up with this fan page. You think you can just insult me cause this man's babe? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's spray.
Acha moto hapa sili bobo shante. Na hika nairo tusha fungua ma branches. Nisha ku mark red dot kama pantre. Kauta kizogo, we comply, to us a changle. Chukwa isi kisindio champis. Champis.
Nah bro, you ain't no champes. Champes, champes. You cannot be champes.
Nah, push your syndrome my champes. Champes, champes. You syndrome my champes.
Hell nah, you ain't no champes. Champes, champes.
Na champes, utaingiwa punches. Zako screen saver, bitch, zako zote manke.
You gotta relax, man. You're not in this rap game. Sippin' on a cheap liquor. We only do champagne.
Luku zako mbwakne, wezi kuwa champes. Unajirombo sabure na ulikuwa classmate.
Nah, brother, see, you can't say. Me, I just stack cake. Oh, we used to school together. Thank you for the update. Seeing you from over there, make you tell that it's a contest. We ain't too many hit and make you know that it's the wrong step. You two are the biggest superstars in the country. So in actuality, both of you be champes.
Boys, your champ.
What you mean I ain't no champ?
Nah, brother, you are wrong. This boy be a champ.
Oh, we boy can only champ.
Hell yeah, I'm a champion.
So if you know that you a champion, put your man, let's go.
Champions,
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 champions.
This is your my champions.
Hell yeah, we be the champions, champions, champions. Yeah, we be the champions.
I said, my studio champions,
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 champions. This is your my champions.
Yes, sir, we be the champions, 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 champions.
It ain't no question, man. I been badder. Comedy, I mean dada. I'm sonny, them I'm big brother. They know I'm the king, brother.
All I do is win, brother. Move like I'm Sin Cara. All about my chingwala. Pull up in an Impala. Ain't nobody testing me. Me, I got the recipe. I'm all be the legacy. Boss, so don't mess with me.
Impressively, but raising the bar. Me do it carefully. Me don't want no bad vibes. Never let them stop me from my destiny. When I bless the beat, I go hard. Like I'm a beast with no heart. Man, I gotta represent. They calling me the Mozart. Mokan up your gun back and well as it and great. Why I say it? Let them know they dealing with a champagne.
Champions, 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 champions.
champagne.
Sisi ndio ma champagne.
Hell yeah, we be the champagnes. Champagne, champagnes. Yeah, we be the champagnes.
Nasema sisi ndio champagne.
Champagne,
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 champagne. Sisi ndio ma champagne.
Yes sir, we be the champagnes. Champagnes, champagnes, champagnes. Woo!
Yeah man, so this is MC Engineer representing VDJ Havix. VDJ Havix, you can call him on 0798-198-123. 0798-198-123.